Yeah. Oh, I'm coming out of boy.
Alex Santo.
Leo ni ile siku ya kukula bata. Kula bata. Tembea kama bata, ringa kama paka. Chi kama paka. Ulizaliwa leo umeongeza ladha. Kata yako keki kula kisha pakwa. Kisha pakwa, yeah. Each day you better feel nice. We celebrating your birthday from sunrise to the sunrise. It's a party after party. Kilo, kilo, kilo. Kinywaji kwa kilo, kilo, kilo. Zawadi kwa kilo, kilo, kilo. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I'm happy birthday to you. Kata ke, keki, kata ke, keki, kata ke, keki, kata ke. I wanna spend on you. It's a beautiful day. I wanna spend on you. More money. I wanna spend on you. Hey, what a beautiful soul. I wanna spend on you. Hey, tunamshukuru za God. Oshe, bado una nguvu kwa magoti. Oshe, mizinga na matodi. Oshe, cheza ukienda damlo. Enda down low, na shukuru za kodi. Oshe, bado una nguvu kwa magoti. Oshe, aze mizinga na majodi. Oshe, cheza ukienda down low. Enda down low. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I'm happy birthday to you. Da-da-da-di-dun-dun. Katake, keki. Katake, keki. Katake, keki. Da-da-da-di-dun-dun. Katake, keki. Katake, keki. Katake, keki. Kula bata, kula bata. Tembea kama bata, ringa kama paka. Chi, kama paka. Ulizaliwa leo umeongeza ladha. Kata yako keki kula kisha pakwa. Kisha pakwa. How old are you now? Are you now? How old are you now? Are you now? Tell us. How old are you now? Are you now? How old are you now? Are you now? Cut a cake.